Chino.
Just Baba.
Baluza. Allez, Gino. Wanama. Vuka mto ni mambo ya kujisahau, ni mambo ya kujisahau, nipe 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 alizaka balidi 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 mwenzenu balidi 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 naona balidi aya buruke buruke mupe muruke doze 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 doze. Unaluka maji, unakanyaga tope. Yeshe dede, cheshe dede. Inawekwa singeli, unacheza yope. Mreke denge, shenke denge ah. Unashila wewe, unashila wewe. Dugu yangu, unashila wewe. Unashila wewe, unashila wewe. Unashila wewe, dugu yangu, unashila wewe. Same time.